DJ's Entertainment, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives. Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ, DJ Pink the Baddest, bringing you all that new music you're craving for. Serving you up with the freshest gospel vibes.
I love you, baby. I need you. I love 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 you.
Classes, call 0719-386-146. Train with the best, become the best.
I love you.
Now,
wa majaribu mwombezi wetu ni Maria mama yetu, wakati wa mashaka kimbilio letu ni mama Maria.
Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu mama mpendelevu, mama mwenye neema.
Mama uliyeumbwa pasipo dhambi ya asili mama yetu, kumbamza mwana mkombozi wa ulimwengu Maria.
Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema. Niseme nini basi juu ya mama yetu Maria, mama mpendelevu, mama mwenye neema.
Oh, Thank you. Milele, milele na milele. huyo ni mwokozi wangu wa milele. Uishi na mwokozi wangu na mwana wa Mungu, amani ya Mungu, furaha ya Mungu, nitakusifu na milele milele na milele. Mwokozi wangu na mwana wa Mungu, amani ya Mungu, furaha ya Mungu, nitakusifu na milele milele na milele.
maisha. Hata ninapoteleza, wewe Mwenyezi Mungu hautanitelekeza. Wala hauniachi, ndio maana nakuhitaji kila wakati.
Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's number one DJ. DJ Pink the Baddest, bringing you all that new music you're craving for.
Unanifarije moyo wangu ukielemewa, wanifurahisha. Hata ninapoteleza, wewe Mwenyezi Mungu hautanitelekeza. Wala hauniachi, ndio maana nakuhitaji kila wakati.
Yeah. fanya kazi ya kutosha
ikupucha Hatukupata kitu
kabisa
Bwana wetu
Sisi
tumechapa kazi
ya kutosha
ikupote Hatukufanikiwa
Lakini kwa neno lako
Itazishusha nyavu
Lakini kwa neno lako
Itazishusha nyavu Walipaze shusha nyavu zao Walipaze samani wezi Nyavu zao Nyavu zao Zitaanza kukatika
Hakuna
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 kinachoshindikana kwa mungu
Hakuna
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 Hakuna kinachoshindikana kwa mungu
Na chita chita ma ye, na chita Don't Thank you. shetani wameshatimu wa mbingo kweli tuna lipase kwa jina lake Yesu Kristo kweli na siri na msefu Mungu kwa shangwe na sifa sisi mka
sisi mka
sisi mka
sisi mka
shangilia jina Yesu tumeuona wema wake na mkono wake umetubariki sisi mka
sisi mka
sisi mka
For more mixes, log on to www.hearthis.at/pink. DJ's Entertainment.
Thank you. milele, na milele. Milele yote, milele, na milele. Milele, na milele, milele, na milele. Milele yote.
Ujitoje jimoje,
Bwana.
Play on tomorrow's hits today. Oh my God, this is Nairobi's number one party rocker. Party rocker. For more info, call
0719386146.
Tumekombolewa, tumepata ushindi. Mkombozi wetu, yeye ndiye. nchi tumekombolewa tumepata ushindi mkombozi wetu Yesu Kristo kwa hai kaburi ni wazi Bwana Yesu hayumo bali Yesu ni mwa ameshinda mauti tumekombolewa tumepata ushindi mkombozi wetu
Contact 0719-386-146.